Niger jamana fanga ɲɛmɔgɔ Sale Kesabo de Niger jamana faso lakanani tomba CNSP fanga ɲɛmɔgɔ bismillah noye Ali Mahman Lamine Zeini ka kɛni fanga ɲɛmɔgɔ ka chika ye bololo kan noye Facebook ye a bismillah kunu jamanatiki Mahamat Idris Debi fe aye chikan do lase mima ka bo CNSP ɲɛmɔgɔ fe aye jamanatiki ka kunafundila uka ɲɛmɔgɔ ya bɛɲɛ fo AFP. Monsieur Zeini soroko donikela kalanfe minkera nafolo ministrie sam bafla watila asigira adorokun klenye fanga cheni seven baga ofe miye jamanatiki suganile Mohamed Bazoum Genka bo fanga la jwe kalo otle mugani waronana. Fosi tuma bo nintama nina kakon akalaseli ke Niger fanga nyemoro nalika jabora keneka Chad fanga nyemoro ka barafe amseka ye Monsieur Zeini laminenendo ni sorasi chamaye kafulike anyoronfe jamina panguru bonda Monsieur Debi tuntara bo nyame junye kalo utle bisabanana wa atunya ere jira krenkrenyala jadola mintalendo fanga kakumalasela Aziz Mahamat Salefe nasigilembe General Salifu Mori Kerefe noye Niger sorasi fanga mbordoye farafina tle bienfant sorasu kalaje mimenake walasa kakuma marfatigi wuka donko ka Niger jamanakono walasa ka jamanatigi Bazoum lasegi achoko korola obina damne alamsadon gana jamanala ni risi ani maliye ulebla ka geleani nyena wo herala Chad ni Niger danche beta fo kilometri ba kele unikeme flanyona.